Saudi Arabian lammi won Ethiopia lakosan heddu taan gara biyya sanitti deebisu yeroof dhaabuushe biyyatti ambassador Ethiopia kataan obbo Abdulaziz Ahmed ibsani jiru hagat umura torban darbetti baqattoonni 2008 caalan deebifamu odeeffannoon adda addaa ibsera guyyaa muraasa dura hojii gara biyya sanitti deebisu kana ituu hin dhaabin dura Saudiin daangaa Yemen waliin qabdurraa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 200-300 seenaa turan jedhameera. Weerara vaayirasichaa booda garuu lakkoofsi kun guyyaa guyyaatti dabalaa jiraa jedhan. Itoophiyaan lammiiwwan ishee lafa simattee keessu hanga qopheeffattutti yeroon akka kennamuuf waan gaafatteef yeroof dhaabachuunsaa ambaasaaddarichi ibsaniiru. Ammayyuu weerara koronaa booda lammiiwwan Itoophiyaa 5,000 adda baafamanii waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiru jedhameera. Kanneen gara Itoophiyaatti deebifaman kun erga weerara koronaa as warra Yemanirraa karaa daangaa gara Saawudiitti ce'an ta'u ambaasaaddar Abdulaziz Ahmed mirkaneessanii jiru. Biyyatti deebifamuun kun waan gaariidha ka jedhan ambaasaaddarichi gaafa Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdu cufte achumatti hafuuf jiru jedhaniiru.